sibaliwe phansi kwencwadi kaMateyu uchapter 27 iverse ngu 45 phansi kwesihloko ndaba esithi ukubethelelwa emnqamlezweni. Verse 45, kuthabathela kwilixa lesithandathu kwada kwaya kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba. Ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakathani. Oko kukuthi, Thixo wam, Thixo wam, undishiya ngani na. Inxenye ke yababemi khona yakuva esithi, yathi lo muntu ubiza uElia. Wesuka wagidima kwa oko omnye kubo. Wathabatha imfuxa, wayizalisa ngeviniga, wayifaka engcungulweni, wamseza. Batheke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba uElia uza kumsindisa na. Utheke uYesu ephinda wadanduluka ngelizwi elikhulu, wawukhulula umoya wakhe. Eli lilizwi leNkosi. Nkosi yoxolo, Nkosi ehlala emazulwini, mayisikelele ukufunda kwezilayo ngoku nangona phakade. Amen.
Ndibulisa ngokukhethekileyo usisi wam ozile namhlanje. Khandimbone ke ngexesha bekuswipe umnikelo ephakama. Yize niphinde nimnike i-speed point anikele enkonzweni eyakhe ebhalwe ecaleni. Usisi wam, cela uphakame ubulise inkonzo. Ndiyaziwe ekhaya into yobana ndiyaboyika abantu. Into nayo abantu abaninzi abayithembi loo nto. So singamantombazana sibanintsi ekhaya. So ndiye ndamthreatnisha ndathi uba uzanga namhlanje ndiquleke enkonzweni uzawuphendula ekhaya kwenzeke ntoni. So uzondiqinisa amadolo. Ndithunywe ngamantombazana. Into okokubana mandizobamela namhlanje ngumsebenzi ke lo endingade ndiwuqhele, and umfundisi akafuni ukundiva xa ndithi ndiwuqhelile umsebenzi, kodwa ngumsebenzi endiwaziyo ubalulekile. Sonke xa sithi sizawumlandela uNkosi kuzawunyanzeleka into yobana siwenze lo msebenzi. Sixhome iintente zethu kuMatthew 27 verse 45 to 50. Ndiyabulela sisi ngokuba usifundele. Itheme yethu bazalwane is the crucified God. And isubtheme yakhona it's the suffering God.
Mudimu ya ukwambuhlu ya utliswa mbuhluku.
Xa bendimcela ke uThixo into kokubana andincede ngelwizi namhlanje.
Ngikubile ntate mudimu andithusakale ntsila kajeno.
I wanted to understand the word suffering.
Ngine ke batla utlwisa kunguhlupheha.
And ukuncedisana, I'm going to read it as it's explained.
Ngitlaibala ho ihlalusa ho ke
mo. Suffering is a state of ongoing pain. Isuffering ayo pain nje kuphela.
Asibuhluku fela ho tsukufatswa.
But for you to suffer, you claim that you are suffering, it must be ongoing.
Siyayazi
ke Levis. Sikhule nayo Levis. Kodwa ndiyanicela ninimamele ngomoya namhlanje. UYesu Kristu akaqalanga emnqamlezweni kudala esafarisha.
Jesu Kristu aqala ho jagabima sfapanong khale a jagabima bophelo ba e ka ofela.
Meaning he has been going an unbearable pain for a long time.
Hucho runanza jere buhluku bona mahetleng a ena kwe telele.
Ndiphinde ndizibuze into kokubana njengoba le vesi ithi
ke iputse timanena ya bibili haire
uYesu emnqamlezweni usemnqamlezweni
Jesu Kriste usefapanong
ngelaxesha mfundisi what was the significance of umnqamlezo
muruti ka iputsa ke mbohlokwa ba hore Jesu Kriste be sefapanong le sefapano ka botibo
bekubethelelwa umuntu to demonstrate the cost of sin.
Huno otlolwa motho bontsha hore sibi sepatalwa ka bokai.
You needed to be humiliated pam kwa bantu.
Letlamelo uphoquwe utlontlollwe pila batho.
It needed to be a spectacle.
Letlamelo ibe ntho eleng hore mahlo ka ofela tla sheba ho yona.
That is an understanding yabantu abathe uThixo bamemeza into kokubana sikhululele uBarabbas ubethelele uThixo emnqamlezweni because they wanted to demonstrate the seriousness of the sin that God or Jesus rather committed
bane ba batla ho bontsha bubima ba sibise Jesu Kriste a sentseng
so umfundisi uthi mandithethe ngenhlungu zomnqamlezo namhlanje
uri ntate muruti uri kibuye ka sefapano ka jeno
so kuthi ivesi ithi uYesu Kriste uyamemeza
uthi Jesu Kriste wahuwa
umemeza uThixo into kokubana umshiyelani na
ubitsa ntate modimo ro musielang na
akamemezi umemezo kokuqala athi kuvesi yokugqibela xa umphefumulo uzawuphumla aphinda memeze kodwa iBhayibheli ayichazi this time around into bana umemeza thini
bibili hayihlalusa icetelong hore ga uqetela uhuwaring ha tlolokulla moya o hainameng
kodwa iBhayibheli is making it clear into kobana ukukhala kwakhe kokuqala ukhala ebuza into kokubana uThixo umshiya kangangani na
Ula hai hapili hwa hlalusa hore ntate modimo o lare ntate modimo ntsielang
kweyesithathu kweyokugqibela ithi ukhalile waphuma umphefumulo
uiri ya uqetela ulalla moya watswana meng
ndingumuntu ke othanda uiunderstand into endiyithethayo so ndiye ndabuza pha kumfundisi into bana kutheni kusithiwa uye wanikwa amanzi neviniga
ke mothakatango latella dintho ke la ya muruti ka motsa go veinene ba mfanya yona muruti le metsi why ba mfaya yona
and I want to share today just in case besiqhela ku live elilizwe ngesiqhelo
ke batla ho hlalusa sena ka ba ne bibili lentswe lena re se re lutlule hangata
so umnqamlezo ka Jesu Kristu ubugadiwe mos zi securities
si fapano sena sa Jesu Kriste ne se kadwe ke di security
Now umfundisi uthi kum the significance of iviniga emanzini it made into kokubana ungozeli uhlale uzokwazi unyamezela lenhlungu yakho
veini enana li limetsi netsa go ska o tsela go ska robala buhluku bona o hlobutlwe handle o so robala
so essentially they needed to prolong the suffering
Letlamile ba itse go buhluku bona bonke nako bukenelle
So uyakhala uYesu Kriste emnqamlezweni uthi Thixo undishela ntoni na The next verses ezilandelayo benza show into kokubana umphefumulo awuphumi ngokukhawuleza bamnika amanzi neviniga
Walla o ntate mo dimontsietseng ba mofa viniga go buhluku bona bone bukenelle ditimane tsena tselatelang
Ndizibuze into kokubana thina emiphefumulweni wethu apho sihlala khona singabantu ababanikayo abantu who are already suffering ivinika enamanzi
kiputse le rona maphilong a rena rena ba teng batho be re ba fang vinika le metsi jwa
because singabantu abanjalo mfundisi
gelale batho ba jwa lo muruti
athi ngoku umuntu umbone into kokubana akasena amandla but because ufuna uprove a point umnika amanzi nevinika to prolong the suffering
umone motho muruti a jeribi maempe mo fevinika na go buhluku bona bukenela butlwe
bazali bambe ndifuna kuba nengqondo bendibanifuna kuba nomfanekiso ongqondweni ka Jesu Kristu emnqamlezweni xa ikhala but ndifuna ukuzibuza into okokubana uthini ke ngoku uYesu Kristu xa kwenzeka le nto emntwaneni wakhe.
Ke ne ke batla go lebela le setshwantsho sena gore Jesu Kriste o ikutlwa jwang le gore ntate Modimo o ikutlwa jwang ga moraya le mong a utlwa botlhoko bona sefapanong.
Ithi Bible kwivesi elandelayo esingakhange siyifunde uthe xa iphuma umphefumlo kwaxokoma elizweni.
Uri timaneng e sa baduweng itse moya ga o tswa lesela la gaoa gabedi.
To show ukukhathazeka the wrath of God.
Go bontsha go kgathatseya kapa gona o kwata ga ntate Modimo.
Kwa ngona besithi ngenene e bengunyana ka Thixo.
Ka nnete e ne le mora ntate Modimo yenwa.
Ndaba nomfanekiso kuJanuwari xa siqala unyaka.
Ngabala le setshwantsho ga selemo siqala Pherekgong.
Abazali babantwana ba 13 basevala.
Batswadi ba bana bane ba vali ba leng ba tlhokala kotsing ya tekesi.
Abakhulu abaphumelwang umphefumlo all 13 of them.
Ba leng ba latlhelwa ke moya wa bona ba le 13.
Ndazibuza into yokubana xa ungumzali uthini na kuThixo uthi undishiye ngantoni na.
Ka iputsa kare ba go ntate Modimo o re sielang ntate Modimo.
Kodwa i-demonstration kaThixo xa sekufike into kokubana ubunzima bokuphelele because immediately uthi undishiye ngantoni na it means awusena plan.
Ho bane ha o so hlalusa gore ntate Modimo o sielang o bo felletse ke makeng.
Awusenawo omnye umthandazo ongawuthandaza. Lo mxa ubuza umbuzo into kokubana uThixo ukushiyela ntoni na awusakwazi uthandaza. That is the exact time uThixo efika ezimpilweni zethu.
Ha o fitla nakong eo jwale o so botsa ntate Modimo o sietseng o botse ba go felletse ke matla le thapelo ha o sa fitla. E be le go hang-hang ka nako eo ntate Modimo kona a fitlang bophelong ba go thusa.
Kutheni ke se ebethelelwe emnqamlezweni?
King a otlelelwa sefapanong.
Kutheni mfundisi a nga sweleki ngenye indlela? Why the spectacle?
Ntate Moruti ke kang a bulawa ka tsela ena e hlabisang ditlhong.
Kutheni kona xa sewuvula le vesi kuthethwa umbhali efuna ukusenzela umfanekiso ongqondweni into kokubana the time and the mood around.
Ke ka mongodi ga ngola o ngola ka lefifi le nako ena e bodutu.
Because it's not a random act indaba yomnqamlezo.
Gobane nthwena ya sefapano ga se ntho e tlwaelegileng.
Umfundisi uthethile ngomnqamlezo last week bubomamele.
Moruti o buile ka sefapano beke fitileng.
Wenza nomohluko we modern mnqamlezo versus this one.
Moruti a etsa sekai ka difapano tsena tse pedi tse ka morarona.
Ndifuna ukunchallenge makopanong amahle into kokubana uze uthi xa uziva ebomini bakho into kokubana uThixo ukushile uye emnqamlezweni.
Kiyalitsietsa makopano kopana amahle hore le atumele sefapanong.
Because the significance of umnqamlezo is salvation.
Hobadi haufinyana le sefapano mo ke mo phuluso e hlahellang teng.
Umnqamlezo ke asizukwazi into kokubana siufune without enduring the suffering.
Sefapano ka se tholi o so utlwe bubima ba o safara.
Into ekufuneke siyazi into kokubana in the suffering God is with us.
Re tlamile re tsebe go bubime mbona bo re leng go bona ntate Modimo la le rona.
And we must also understand into kokubana there's a difference between suffering and pain. When you are suffering, it's a long process. It's prolonged.
How safara ke ntwe telele enka nako wetsahala.
Sizawucela into kokubana xa sigoduka namhlanje sisiya ezibingelelweni zethu sizibuza imibuzo sizibhencetanse into kokubana thina asingabona abantu ababethelela abanye abantu emnqamlezweni.
Ha re tloya mahayeng re kopa re dule mfatshe re ichebe re ichebisise ngore na ha re babang ba batho ba otlellang batho le rona sefapanong.
Into kokubana i-answer yethu ithi I am that person. You have an opportunity to change immediately.
Ha munyetla o o fitla o bona ho mong wa batho ba o tlellang batho sefapanong o la le monyetla hore o hlo fetwe ka yona nako eo hang hang
kwe retreat o sisibunole ben mention le ba sisuka kuyo izolo
retreat ena au sibunolo a sa hlaloseditse hore re tswa ho yona maobane
o sisi e be facilitatela u thethe ngabantu who do not self-regulate, ngabantu who do not take accountability, ngabantu kule mihla abathatha ezizambatho bazenze uniform and ube likholwa only when you are wearing this uniform. Outside that, ungumntu obethelela abantu emnqamlezweni.
Awu siya na re tshwaretse programa maobane buile ka batho be leng se aparo ba sa apere. Empa dintho tse ba di etsang ba ntse ba otlella ba bang sefapanong o re batho ke ba itshebe ba itshebisise
bantu bakathixo dicela ukuba ndinikhumbuze into kokubana abantu ngabakathixo ayisingabethu
ilinkile huputse mphuthe hore batho bana ke ba ntate modimo ha se batho ba rona
let's then us not retaliate let's senze into efana no Jesu Kristu emnqamlezweni sithi xa siva there's suffering simemeze uThixo
risike ra iphithetsa ri etse ntwentsweng ke Jesu Kriste ha re le maimeng ri hweletse ho ntate modimo
uThixo nguThixo othe wazala umntana wamzisa emhlabeni into kokubana izono zethu ziphele siphile ubomo bungunaphakade nguThixo njalo le nithetha ngayo so nguThixo njalo ke ozawuthi wena when you are feeling that kule ndawo ohleli kuyo you are suffering uye kuyo ungayi to the next person
ntate modimo e ke buang ka ena ke ena a tsotse morale mong morayena le mong a jara dibima a jara bima ke ena e leng gore how fitla maimeng o tlamela o ye ho yena ntate modimo o ske a o motho mongwanama ya tshwana le wena
I bible mfundisa ithethe into kokubana kubethelelwa u Yesu emnqamlezweni after sesiyekile ukuba ngaboni
bibili ha ihlalusi hore Jesu Kriste ke na o tlelletseng sefapanong
uThixo uthumele indodana yakhe ukuze ize bantwini zobafela while we are sinners
ndate modimo rumetse moraya le monga le no tsura tlo shwela dibetsa rona rona gile ba etsa dibe
the sacrifice in that is beyond understanding we owe it to ourselves to try as amakholwa every day to understand the sacrifice sizolele into enkulu incebe enkulu uThixo wasenzela yona by living ngendlela uThixo afuna
ngakhona ke uri ke ntwe kgolo ho rona ba dimedi re tlamele re bone ka mogonta te modimo a re thusteng ka teng
mawana nelela mazwi
mantswana ha likane
ndibulela into kokubana uThixo wethu semazulwini uThixo namandla undinika amandla namhlanje into kokubana ndishare this moment as we go home ndicela into kokubana sazi uba siyicawe asiyazi into kokubana uhamba indlela enjani we do not know the extent of your suffering but what we can share with you today through this verse into kokubana uba umemeze kuYehova into kokubana undishiye lani na immediately that is the sense of agency mazulwini and God is going to respond
really put your heart to be bubi mabotsa mang ho bona empa mana ka le ya re ho putsa hore mo maimela ha o boha ho ntate modimo ntate modimo kana kweo o tla phakisa o thuse
ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen.